It's your boy, Chad.
AM Records.
Kivumo, sinipe kidogo, kwako nimezama mimazima, na kwenye moyo, kuna yako logo, nimelichora lako jina, na tamani watu wote duniani wajue, vile unanichanganya tuweke kwa mtandao, wajue au, jinsi tunavyopendana, medula, umenichanganya ubongo, medula, akili zimekuwa fiongo, medula, umenichanganya ubongo, medula. Unanichanganya na penzi lako, yani kigugumizi mosei kwako. Wakitazama movie la leo, wata enjoy kwenye kideo, staili za kale na za kileo, mimkulima we pembejeo, takvimeo ufanani nao, nisha kufisha yote mavyeo, basi leo funga komeo, tusitoke ndani makama jongo. Medula, umenichanganya ubongo, medula, akili zimekuwa fiongo, medula, umenichanganya ubongo, medula. Unanichanganya na penzi lako, yani kigugumizi mosei kwako. Mama we, unanichanganya na penzi lako, haki nikisiki singoki kwako. Tena kuanzia leo chapilika moyo, najisitiri jamani, na magonjwa dunia ya leo. Tena kuanzia leo, na chapilika moyo, najisitiri jamani, na magonjwa dunia ya leo. Unanichanganya na penzi lako, yani kigugumizi nosei kwako. Oh.